Kwa nini kiasha? We organizer, to my depot, kwa mpesa via. I said and you had me clear. I'm brave and there's no fear. Gear 4, tuna switch my gear. Tuna tiso na policia. Switch lens, tuna switch my gear. My cop, na tiso na policia. Skia, 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 huh. Niko here and there, skia. Niko there and here. Blink of a nine, disappear. Hiyo mula na die quiz. So the bonnets na chapa na steers. After this don't put on traffic. Niko mamanyo, I got no fear. Anajifanya askia na skia. Anajifanya askia na skia. 5A flavor lazima utaskia. Shinsia na katisia. Niko na jeda kwa kingdom. Mindo prince, I am the kingdom. Disobey low, tafukuzo kwa kingdom. Nime step na mabagi unit. Na all the ladies say the single, ha. Adios amigo. Can't catch me kwa kwa machine bro. Adios amigo. Dust. Adios amigo. Speed billing kwa kwa motocross. Adios amigo, bye. Adios amigo, adios amigo. Ya fight na adisia, pop my moe, to pop my beer. Niko high na magugu berries on my pop na adisia. Sia, shinsia, shinsia na katisia. Nime pull up na b-boy tracky, ha, ame fumble, mama mia, mia. We organizer, to my depot kwa mpesa via. I said and you had me clear. I'm brave and there's no fear. Gear 4, tuna switch my gear. Tuna tiso na policia. Switch lens, tuna switch my gear. My car, tuna tiso na policia.
Hawezani na vako zetu. Hizi pare zipandisia. Wakithani wana kachap. Change your gear na adisia. Tuna change the game. Kama weather atmosphere. Shom poses mchoma foreign bure. Udagara mia. Wapo word pana ni lenga. Skizi mahei wanasalimia. Na maheto tango jani fall. Ai, wata anga mia. Number uno you come just. Sineza washo mara mia. Mama mia. Playboy na mama mia.
Ya fight na adisia. Pop my moe, pop my beer. Niko high na magugu berries. On my fuck na adisia. Sia, shinsia. Shinsia na katisia. Nime pull up na b-boy tracky. Ha, ame fumble mama mia, mia. We organizer, to my depot kwa mpesa via. I said and you had me clear. I'm brave and there's no fear. Gear 4, tuna switch my gear. Tuna tiso na policia. Switch lens, tuna switch my gear. My cop, tuna tiso na policia.